waxaan ka mid ahaa dadka u codeeyano anigoo tixgelinayo waxay rabaan mise waxaan ka rabno nodistan iyo horumarkeeda. Finance bill-ka wax walbo maxaa la saaray taxation, dadkeennana noloshooda aaday awalbo u liidata markay noqoto poverty lines. Waxyaala badan maana awoodin inaan samaysano annaga, infrastructure ma qabno, wadooyin ma qabno. Bil lasoo dhaafay waa kii oo shilki dhacay ilmaha badan mise dadka badan nooga dhammaadeen webiga, taasoo oo keenaysa wadala-aan iyo tixgelinaan oo la tixgelinaynin mise la xishmadaynaynin dadka meelahaas degan. Waqtiga iyada ay markaas ay dhibkaas u dhacaya maahimaahi waxbaa ka dhacay. Dowladda dhan maxaa mooda hal mar inta ay yacda ay dhinaca kala tagta oo dadkeenna wax u ciidmaan weyne annaga halli weyne, haddaan baabuuro qaadanana dadkeenna annaga ma caawini karin. Marka iyada awooddaas ma haynin laga yaabo. Marka awoodda haysanin oo isbitaal fiican haysanin oo dadkaaga insecurity ay dhibayso oo xitaa haddii wadooyin fiican maxaa aaminsanahay lalahaan lahaa, waxba laguma abuureen dhulka, dadkana may dhammaadeen in that region. So annagoo wax badan fiirinayo, dhinac walba ka fiirinaya, maxaan isdhahay kuma haboono mise inaan dadkeenna markaan kol u qaadi lahaa hadda awoodu waa haddana inaan ugu sii daro taxation, inaan garab ugu noqdo in noloshooda lasii liido oo lasii dhibaateeyo. Women representatives maxay bixiyaan senatory towels gabdhaha dignitydooda oo in loo geeba alaabaha oo dumarka loogu talagala, alaabahaas oo la saaray 16% taxation. Markii ay dadka buuqa ay keenaan wax walba oo la sheegana maxaa la dhahay waa laga dhaafayaa the manufactured ones oo Kenya laga manufacture gareey, maxaa la saarayaa taxationka kuwa imported ah. Waxaa isweydiis mudan yaa isticmaalo locally manufactured sanitary towels. Gabdhaheena haddii la dhihi lahaa hataa reusables aa loo sameynayo, maryooyina wax laga sameynaa iyaga la siiyo, biyo ma haysana haddaan reer noordistan. Dowladaha biyaha waa devolve, dowladaha aan samaysano government biyo may siiyaan ummadda cabasho badan iyo qaylo badan oo kasoo yeerto dadka degmooyinka Gaarisa meesha aan ka imaado mise meel walba haata noordistan. Biyo la-aana jirto, abaarteena badan, abaarta markii saas looga baxana flaadsaa dhacaya, daad iyo fatahaad kala jiro. Marka annaga ma awoodnaa inaan gabdhaha hygiene-kooda ku ciyaarno oon siino locally manufactured sanitary towels. Waa maya ilmaheena cudurooyin kale iyo maxay ka qaadayaan dhibaatooyin kale usoo jiidanaysa. Dadkana lamid ma nihin annaga, dhinacaas FGM baa ka jiro, waxyaalo badan baa ka jiro, wax badanaa la rabaa in la fiiriyo ummadaada inaa unaxariisato wax u samaysa. Marka 16%-ka marka lagu dare awal baabantaas la-aan oo budgetka women rep ahaan hadda markii la sheego every constituency maxaana la siiyaa 6 million, constituency 6 million lagu siiyo oo the whole county aa u xil saaran tahay, lacagtaa ma haysaa dadkaada meeshay rabaan aa uga soo bixi lahad? Marka waa su-aal oo isweydiis mudan. Markii taas laga soo tago taxationka markii oo la samaynayo budgeting, maxaa jira essential expenses iyo non essential expenses. Dowladda essential expenses mise essential services ay taxation saarta, tan oo non essentialsna taxation lama saarin. Ma budgetka finance bill maxaa waaye sidii lagu hirgelin lahaa budgetka la sameeyo oo national government? Maxaa isweydiis haddana mudan noordistan maxaa ugu jiro? Ma wadooyin baa noogu jiro sidii bilyanka la siiyey Kiambu iyo dhinaca kale baa noogu jiro? Ma daamsaa noogu jiraan waaweyn sida ay dadka ay sheegayaan oo vote gareeyas? Maxaa noogu jiro annaga? Ilaa budgetka wax qorsoon maaha, annaga dhan waa haysanaa, qof walba akhrin karo. Annaga haddaan nahay Reynolds, maxaa noogu jiro?